ngā take o te taitokeru.
Mā tō raurau, mā tōku raurau, ka ora i te iwi. Tēnā koutou katoa, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e whai ake nei ko ngā take o te tai tokerau. He mea tautoko e nei kōrero e wātea me te māngai pāho. Kia ora mai tātou katoa. A te hatarei e heke mai ana, ka tū te whiringa whai i te mō te hakatatai waiata e karangatia nei ko whā North Scott Talent. E ai ki ngā kōrero aha me piripi i ngā rangi hakata kwa taha ake nei, i hui tahi ai e tahi rangatahi o te hiku o te ika ki te ringa kaha tito waiata a Perewi Hongi no here kino ki te waihanga i te tahi waiata hau, e pā ana ki te ahuahi tūrua e karangatia nei ko painukurangi. Anei ngā kōrero a Hāmi Piripi.
Mi haro pai au ki tēnā tangata. Tangata mōhio, tangata humaere, tangata whai kaha ki te whakaako ngā taitamariki. He's talented fella. Kei ai e te tahi taonga nōna tupuna ki au. Ka tāi ai oki te kurakena, te whakawhiti atu na whakaaro ki ngā taitamuriki nei, ka tai ka oho ake ngā tamuriki ki tāna karanga.
Inā hoki ngā hua mō te hunga e ngana te whakatū whare, i raro iho i te 60 mita, te rahinga. E ai ki ngā kōrero a Shane Jones no te wiki kua taha ake nei, i taunakitia te premia tuarua a Wenitana, kua panonitia tēnei ture e kia iti ake ngā tauwhāinga a ngā kaunihira mō te hunga e ngana te whakatū whare. Anei ngā kōrero a Shane Jones.
Ina hiena koe te waihanga i te tahi whare mō, mena kei te 60 metres nōhio nei, no te mahi maha, whakatūria.
Ai.
E kore tā e te kangihera te whakataha i a koe, pene hihana koe ki te waihanga mai te taihware, i whare tūarua ki muri tō kāinga matua, nā kua kore, ngā kaunihera e tā e nai nei ki te tāpū i a koe.
Ai, ai.
Ka tini he te ture, nā āhei ai koe, me he mea ka tīkene e koe he tangata o tifikete ngia o te hanga whare, waihanga tia.
Oh, ka kia ora.
Mo te kaunihera hei tātū,
ke
rā mahi nai nei.
Te reo te tai no ke rau.
Ka tia ke rā e te iwi, koe apu a kukawe ngā kaupapa kōrero mō tēnei haura. Mo te whānuitanga o ngā kōrero ko whārikihia, tēnā tomo mai ki te whare kōrero o te hiku o taika, ki te pai tukutuku, te hiku ira NZ. Kia whakairia ki taku raurau kōrero i konei ko Daphne Popata ahau, mo te hiku o taika, noho ora mai.
Anō reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te māu.
Hei pāho.